Tekin Ari Pop Soji Come week of faith.
Exclusive from
Afro 5. I found you. Uyu mwana kashiri pali. Uyu mwana kashiri ubuto. Uyu mwana kashiri shugo. Angete na sansa. Tia tikandane mami. Tia tibalange sweetie. Tia tuigonde mami. Angete na sansa. Uyu mwana kashiri pali. For so long I've been looking for someone like you. Ubu suma boba tebu apa mensofie. Dawaba Gababa mi bamuselela kwa kaba. Bamtasha kari kwito. Ichite mwiko chesu. Mongalomia na Juliet. Iwe baby lankontolola. Tia tuwa lange 2x2. I promise to love you. Put the one above you my queen. Uyu mwana kashiri palo. Uyu mwana kashiri ubuto. Uyu mwana kashiri shuko. Angete la sansa. Tia tikandane mami. Tia tibalange sweetie. Tia tuigonde mami. Angete la sansa. Uyu mwana kashiri palo. Uyu mwana kashiri ubuto. Uyu mwana kashiri shuko. Angete la sansa. Navomela vangeli valipo mazeti. Zona valipo mazeti. Uyu wena kuti wafiro no kunya. Kunya ukalanda kukuli wakanya no kunya. Ichupo ni babili. Uwa utatu ni kabolala. Ya wale tifika buatata. Ata ifweta vya kapwepo. Lesa pantashi yesu. Kumbwiko fefa. Wafitala kalande ya leso. Uyu mwana kashiri palo. Uyu mwana kashiri ubuto. Uyu mwana kashiri shuko. Angete la sansa. Tia tikandane mami. Tia tibalange sweetie. Tia tuigonde mami. Angete la sansa. Uyu mwana kashiri palo. Uyu mwana kashiri ubuto. Uyu mwana kashiri shuko. Angete la sansa. Ichupo bantu babili. I choose you over thousands of women. I pick one. I see you, my cute baby. Come we go Zambia. VIP focus. Waftala kalenderales. It's to empire. I cross it, please. Half.
Exclusive from Afro 5.
Drum Beats, one of the best African producers.